Yeah. Professional ndani ya jiji la Dar, rafiki wa mtaa. Yeah. Professional ndani ya jiji la Dar, rafiki wa mtaa, na kita kama speaker ya bar. Picturing life, nachora kila picha kwa mic, kwa flow tamu mpaka snitch ane disi ya na bite. Ni hitilafu na miminika kwa biti kavu, bila kiki town na tikisa jiji niki 1-2. Wigi Bantu, Sky Kimbweta Town, piga mishi hata nipate 200 ni siri yangu. Still got the product for the drop, still moving units like a ninja soul, na cards on your block. Still keep it live from your city to mine. Your favorite rapper still knows not to trip with a grind, cause I'm still undisputed. Still keep it real with no deal, make a meal, keep it hush, that's the movement. Still on that noose, still not fuck with a bush. Authentic like tamaduni music, yeah. Professional ndani ya jiji la Dar, rafiki wa mtaa, na kita kama speaker ya bar. Picturing life, nachora kila picha kwa mic, kwa flow tamu mpaka snitch ana disi na bite. Yeah, professional ndani ya jiji la Dar, rafiki wa mtaa, na kita kama speaker ya bar. Picturing life, nachora kila picha kwa mic, kwa flow tamu mpaka snitch ana disi na bite. Yeah, I'm about to pop off like when you pop the lock off. Top flow penthouse, yeah, I call shots. I'm the plug, whole gang getting plugged off. Wrong move, wrong call, get you knocked off. Nani kama sisi, wengi washafanya, sisi tutafanya hivi. Kusanya biti, tembeza kichapo kwa marapa juu ya mdundo nikishusha. My 16, I'll blow up the whole scene. Commercialize, 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 na vyo commercialize. Haitasononesha mpaka wa confess kwa trial, sija stream main, sabu sija connect kwa line. Commercialize, 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 na vyo commercialize. Haitasononesha mpaka wa confess kwa trial, sija stream main, sabu sija connect kwa line. Yeah, professional ndani ya jiji la Dar, rafiki wa mtaa, na kita kama speaker ya bar. Picturing life, nachora kila picha kwa mic, kwa flow tamu mpaka snitch ana disi na bite. Yeah, professional ndani ya jiji la Dar, rafiki wa mtaa, na kita kama speaker ya bar. Picturing life, nachora kila picha kwa mic, kwa flow tamu mpaka snitch ana disi na bite.